Lini X Double Six.
Inan. Another one, no, no. Yeah. Na na na. I give you this love, na na na. Big gift from my mother, oh sholele. Ole wako. Be careful. Understand the one me now. Was a proud of you for all of them. Now all of them they call me shem. In the know Izuri akina kasoro mese manyini. Ila wangu ananajua amuamini. Sio rada sio sura kote niamsini yamsini. Kama wana kasoro aoni wakwenu nyini. Kwa kwangu yuko mwa yuko bomba. Kwa kwangu yuko fresh kakamilika. Kwa kwangu yuko mwa yuko bomba. Kwa kwangu yuko fresh kakamilika. Cute girl, cute girl, she's in my cute girl. I feel like she changing my settings. From body stuff to good things. One down, one down, one down. I call her wonderful. Nobody loves her the way that I do. Miku wanae na Johnny Koju. Kizuri ya kina kasoro mese manyini. Ila wangu ananajua amuamini. Sio ratha sio sura kote niamsini yamsini. Kama wana kasoro aoni wakwenu nyini. Kwa kwangu yuko mwa yuko bomba. Kwa kwangu yuko fresh kakamilika. Kwa kwangu yuko mwa yuko bomba. Kwa kwangu yuko fresh kakamilika. Kasoro aoni wakwenu nyini. Kwa kwangu yuko mwa yuko bomba. Kwa kwangu yuko fresh kakamilika. Kwa kwangu yuko mwa yuko bomba. Kwa kwangu yuko fresh kakamilika.